wengine wa kazi gani walisema wazo wa zamani benzi lina thamani ila ukishinda mitihani moyo nilo nao ni moja moja napenda moja ambaye ni wewe siku sizo kwepo ntangoja ngoja siwezi kuonyesha unachokiona wewe Nakukuna kukuna kukundaga Aso zilera unazoni paga Yani kama chizi na vyo kuwaga Nakupenda kupenda kupendaga Asa zilera unazoni paga Yani kama chizi na vyo kuwaga It's a beautiful life It's the beautiful time It's the beautiful life
Sleep like a baby, time to time, all the time. Only when you're all over me, oh my, oh my, oh. Sipa tu singizi ya nisi, oh silali. Kama hupo nyumbani, taba. Merikamata, oh kabata, wangu talaka, no taraka. Na kama talaka, wendo tanipa, na ukini acha, mitazipa. Matata, we matata, toto, swadata, mishadata. Wake up, I'm in talipa, I'm in love with you. Meni funisha na kenya kiusa Meni pereka mpaka rafika Meni kumesha mpaka nasoma Meni funisha mpaka rafika Meni kumesha Nakeba
It's the beautiful life It's the beautiful time It's the beautiful life
Love.
We call it love, so beautiful.